When DJ Colo, he's on the decks, you know what to expect, man. Nothing but fire. OG up in the place and I'm rocking with the best.
Tunakubali.
Phenomenon, silicon, yeri, and I'm chanja man. Gafu wabasi wapi yo dash the band. Oh yeah,
Negro Kolo, even in ananas.
Kama kito, kemi semo kweli wanasema nisiasa. Ado musiki watu kataze sasa. Siku nyingi tumeketi tunawa teki, teki hao.
Na wakilisha, ofisini na masela ndani ya gato. Na wakilisha, kama ringi vijana baka wasoto. Na wakilisha, Kenya, Uganda na Tanzania. Tuta gata mbaka chuo kiku. Downtown, kwa machis na masista. Du mikono juu, hapo vipi.
Hapo sawa.
Let's interact at Facebook, Twitter, and Instagram at DJ
Kolo.
Follow on Facebook, Instagram, and Twitter.
In the hip hop, in the hip hop,
hey!
Phenomenon, silicon, yeri, and I'm chanja man. Tunachafua basi wapi yo dash the pan. Oya mifugo zimeja pa rasta man.
Wait, hold on.
Alright,
pull it up.
In the hip hop.
Hey!
Phenomenon, silicon, yeri, and I'm chanja man. Tunachafua basi wapi yo dash the pan. Oya mifuko zimeja pa rasta man. Itisha kinywaji fasta man. Kang kang, hapa niko na taska kan. Weka kwa bills, ndalipa na mastercard. Wata kwa ndu ya majika Zanzibar. Basi mastang, dai wata kwa parking lot. Saya kwenda home, sintapigi ya taxi cab. Nina mzupa amevali ya cardigan. Nikiche kichesi, utapata hot attack. Wax on, wax off, Daniel San. Nikito up to for your Jameson. Ongeza ice iwe kama ya Eskimo. Chapa shop bottom up.
Here we go.
Leo, leo, mziki tunayo. Shake vile tume bamba, bamba. Leo, leo, yunwaji tunazo. Shake vile tume bamba, bamba.
Kumebamba mikono na super gum. Kwenye mic nimeshika na super glue. Naichana naitema ka bubble gum. Niko wax from Mishuma, handle stand. Mina Bangladesh, Pakistan, UK na wapound, yes I am. Mini king kwenye palace, Buckingham. Piga matots na masupa wa Tottenham. Mara kwa train inabidi ya Amsterdam. Rotterdam nili wakakakakakam. Sudan watagwanda kamdadab. Istanbul na mataki za basketball. Italy niko Rome, Vatican. Hamburg niki cruise kwa autobahn. Piga detour ndo ni sign ma autograph. Nika piga sign Abaska Papa.
Leo, leo, mziki tunayo. Shake it vile kumebamba, bamba. Leo, leo, vinywaji tunazo. Shake it vile kumebamba, bamba.
Ongeza volume, yede man. Uiweke kwenye vili ya just a man. Na aki blink kumambie I'm just a fan. Sini kubaf yule yule abaska boom. Na roundi nimerudi na master plan. Ya kuchafua party na after bash. Na kurarua masanduku za speaker box. Niko sababu za leo zinishika jok.
Leo, leo, mziki tunayo. Shake vile kumebamba, bamba.
I'm Diffa, this is flow gana ni kwa yo. Nipe biti makiki moti na ni. Nikiwa na vibe kwa biti na rap kusumi. Sasi bola mi kulikuwa na diss wa sani.
Na kuwanzia kawaze wakale. Mchakacha vungu ni sharti ya iname. Namba saba abewe mate. Ulisa manzi yangu mahaba ni nade.
Yeah, shorty got the good vibe, shorty all alone. Shorty want a good guy, shorty in his zone. She gon' make a dude lie, let me get your phone. Number so that I can holler, maybe get you home. But pardon me, mommy, I think I oughta introduce myself. I got something I wanna do and I could use your help. Cause you and me do not match kabisa. Got me high in the kani, me kunywa taska tisa.
Hey, what's up? Malim Rachel here, and you are now rocking with the baddest DJ of the baddest crew.
It's DJ
Kolo. Kina nduku zaha, kanya gari yama. Kina nduku
kuuza ndani ya gari yangu mamazi 50 tutafika lini guaranteed leo tunawaingia kusini chini kwa chini juu kwa juu side to side till I see what's inside girl is polite when you shake your behind I'm about to lose my mind pick up the remote and rewind to my car please jump inside for my friends I'll show you what we can hide in the midst of the pirates you can have anything you want
Zare
we got it from the back to the front
Zare mi na mabeste nani ya gare
Zare
kazi kitu lazima ahanywe
Zare
kagomba leo lazima kanase
Zare
kachombo
Zare
kamame
Zare
kakisha baba lazima katemwe
Zare
kisha lane lazima patatwe
Zare
kitanani nyumbanya tamae
Zare
makandwe
Zare
mahanywe
Zare kijana mewangushia trust kada za kuwasaidia kupate ni nane hajui rap bila isa ni kama sigara bila nare base nikumulie njia nipate kutiririka kama bia ya pista nipi kutisita nipate kuwaburudisha inia kila mudia mekua kingojea flow ya kiswahili kila mnati tayari kwa mkana kubao sikidati kuingia flow katikati kubonga wadhili la kuambia samahani ala paleta bala I told you my guy kumbe ya just another bala ipi rafiki sahili lakini mabete ninao tembea nao wame cheesy wala samaki na ndizi baada ya cheesy nipe wakati kidogo na utawaona kwa TV internet sites all over the PC wakihang na mamanzi ijapokuwa wanati wamedress kama babi vinywaji ni bale si usare
ina mabete nani ya gare
usare
mazi kitu lazima ahane
usare
magomba leo lazima kanase
usare
kachombo
usare
kamambi
usare
shababa lazima kachombo
Kushindana na miungana na mihadharani Fanya kama utani utani Uwezi kushindana na sisa Kuna jinsi tato na sisu Onekane funny funny Tatizo wana uyanja ule wakizamani You the best kwa nikauliza nani Wanaongea mpaka kauliza ndani Domana tongei kiso wa utani utani Kabra siju unatoka wapi mini mezaliwa da Nikaja do kipaja funkanza kama mza Kitu sitaki nile kujuana sana Mana wanafisi wanajuana hile sana Tani save inaitwa baba Tami Kama utani neza kwa ata mwakani Kama utani shatobo nchi jirani Sakote wanajua mini nani Na wajazia nzi wanakosa omani Kote ni yangi tuseo ni timpinzani Homa ya jiji zima di mifakani Kote tunakiwasha fire burning 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 burning
Force now Kila kitu kina profit Send it lost me the boss wow Tutos kama saba niko nazo Manota kuchezea kama yote wala sio ya mawazo Na leo mtachinjiwa Bebe zeni sinjiwa Na mkisizi ya Nisha teka zizi ya Si mmoja na wapigi ya So let's go now
Go now
Ukona pesa na chotaka Kwa mundo takipata Utaficha masaka mafu Kuna mashtaka, nisha pewa yote mamlaka Watoto mama chow na wapa
Simoja,
confirm
Simoja, Simoja
Now the boss is gone
Simoja,
analita in charge
Simoja,
sisi ndo waze wa fitna
Simoja,
yuri ya kibadman
Simoja,
ya
Simoja,
kula bat mbaya Mikausho mikala laf sniko on fire Simi ya kikubo tono top na jekaya Jipange tona namba yangu na kuvutia waya Na hakuna miss call Hakuna miss call mana piga kabisa na ukimix my call bro jichinje kabisa mana huwa ni deal deal kupigwa na bill bill namba yangu si unajua inazaga na bill bill sim moja mi na mkuu dei mwako sim moja love na bolki tani kwako sim moja na bonga na dada kwa ukipiga simu akijinga basi.
Hey, kila kitu na confess.
Si moja.
Huwa na gizia menu.
Si moja.
Nikitaka danger.
Si moja.
Hata pesa pia mkwanja.
Si moja. Si moja.
Stingi kikata.
Si moja.
Yuri ya kibadma.
Si moja.
Ya 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 ya.
Si moja.
Alright, alright, alright.
Si moja.
Hips on the tongue wanna do a
si moja. Si moja.
Kwanza jiji mtaliuna kwa macho.
Hello.
Na dawa mtakuja kwa passport. Leo na power nafanya ntakacho. Mindo jaje finatoka chapo. Yeah. Napandisha vio wana kitani. Natoa kibali chakula mjani. Natoa wanajera waje urayani. Yeah. Nataka mi mjue ninaitwa nani. Hebu sio jajimento, usishauri kwa alafu na tageto. Una tademu, utashauri kusunje. Mina demo, utawasa kusukesho. Na masela wangu wote peponi. Hukutu naiba
jajimento.
Oya masela wote peponi. Hukutu naiba
jajimento.
Yeah, napandisha vio wana kitani.
Jajimento.
Natoa kibali chakula mjani.
Jajimento.
Natoa wanajera waje urayani.
Jajimento.
Yeah. Nataka mimjue ni naitwa nani.
Jajimento.
Kama kichaka pewa rungu. Wenye chapani watalinda sungu sungu. Serikali za mitaa zote zitaundwa na wanangu. Polisi mtakata kabisa sikamate machangu. Na miraba maregoni lazima italipwa. Taikataa juwe ndani lazima tatukwa. Semi sina mana.
Sina mana.
Tangu jajimento lipo sema legalize marijuana. Kila ba media lipo mshala milioni kwa mwezi. Kwa makusudi mintakata mishala walevi. Siku ya kuzaliwa kuna maswala ya kazi. Na jela siku ya kupiku inguna ni wali nazi. Na mwendo kasi zote mintafanya scuba. Daladala stack mtarudisha tena uda. Na ili upande basi kuja dawe na visa. Cause mindo judge sinatoka kwa wejanja. Street wana nita honorable judgmental. Flani kesho kutwa na kuitaji uje central. Kama mapusha mine ishi nao ghetto. Kama Soweto
Jajimento. Napandisha vio manaki.
Ani Zeta C.
Natoa kibali.
Feel nice. Oh baby.
Ningechosha masikio haba haso kwa mapenzi yake ambayo moyo wako umebeba. Yes, umenipa moyo nafsi na kila ulicho nacho. Nilionesha mapenzi ambayo sikushuhudia kwa macho. Tatu na pretend kwa kustendi ni semacho. Ila we ni understanding, understand. Utatapu japo nini mbade gani. Na mashidria ila we ni dem flani. Una deserve vitu pia. Kulipa time pana mobidi. Time bila kuzidi. Na bila shirt tempo ona kweta kwa nini. Wana teta na ulimi kwa matesa na mimi. Mapenzi ni ya kocha so kukresha ya nini. Lada sometimes na wakata handa. And but you know that baby girl me a one that
ha 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 bilo kata na cheka ha 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 sikai bali na mi kuja hapa bila wewe hapa na mi gata gata ha 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 bilo kata na cheka ha 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 sikai bali na mi kuja hapa bila wewe hapa na mi gata gata.
Blaze all night, we need smoke, cigarettes. Quite a city man, we're live, sniff green. And we go hot up for saloon, and as we find this key. When you're LinkedIn as a man, but fuck with me, cool, this. Cause when I'm a lingo, my student, brown, like Teddy, cool, listen. When I'm on a pocket, booty back, of course, no vision. And the finish of foodies, and I got two permissions. So we chill, we're cool, we do it, now I'm on the mission. Now I'm on the mission, I see Teddy permission. My name on account is how I like this good old fish. Question, do you need a piece, you like, watch your winning group. I couldn't have 10 guns, they move up, now I do it. Now sometimes, man, it got Honda, but you know that baby girl me want that kukuo na jua kitanda, suna jua vile best ways akuna data.
Ha 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 ha, bilo kata, na cheka ha 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 ha.
kuwaza kuongea yanaoni kwaza hakuna noma bado nipo choki kuna soma elimu jicho la tatu nalitumia kutazama naona wasanii wengi na ukosefu wa taaluma jingo naleta bifu na kuongeza uwasama baada piga makofi walisusha nimekacha fani hapana ni majukumu na vijiji mambo fulani fulani hakuna noma nipo tena producer majani na ngaa katika fani kama machupa dimbani kama kawa mtu mzima na wakilisha toka mbaya kwa fupi mambo yangu bado hayajatulia no sweat ipo siku maisha nitayapatia takula sani moja na watoto wakishua niite simple x penda mzee wanga no salam salam kwa mshikaji wangu alkapaino natoa lecture nzito kama doctor kusimano nitoka mbaya baby daima misimamo
hakuna noma
hakuna noma professor
hakuna noma
hakuna noma inspector
hakuna noma
hakuna noma simple x
hakuna noma
hakuna noma professor
hakuna noma
hakuna noma inspector
hakuna noma
hakuna noma simple x
hakuna noma professor na bab ni kama chuo jifunze hona ujumbe kuguse kama miale ya jua inavyochoma daddy na bab heshima saluti tia adabu mimi na mwili mkonganisho mashahidi wenye tungo mahiri toka hip hop rap bongo flavor bado tunahimili uje hatari kambali kama nguruwe za radi au kibunga cha maji tsunami chaka niko kemikali guess na tindikali ukitia mguu ajali haina ushanta wala udalali tuna bali speluzi zikurasa kuna karata mbili tulufu ama galasa kuwini ama kunasa kizani yataka isia umkono kupapasa wed
hakuna noma
hakuna noma professor
hakuna noma
hakuna noma inspector
hakuna noma
hakuna noma simple x
hakuna noma
hakuna noma professor
hakuna noma
hakuna noma inspector
hakuna noma
hakuna noma simple x
nimesimama kwenye haki kurumbana sitaki bado nipo na fani kama sunda na zebaki sitaki kujiuliza yupi ndugu yupi adui sijui hata na saa za mabedui ulipolala wewe ndipo nimeamka mimi ubongo wangu madini changanya kumjini mbini kabla sija kujua kwanza ujitambue wewe dume lenye uhakika hali mchunguli mkewe na mtukuza manani popote ninapokwenda bado nawajibika ni kama Yasini memba wacho wafanye wao nikifanya lawama na pia macho yangu matatu kuwatazama mawili yanakona bongo wangu unasoma hakuna noma weka vikao mina yoyoma kwenye musiki kila upande watu wanaziki amano tangazaji wa kweli na mashabiki
Assalamu alaikum malala na makaka wasee kwa vijana basi leo house recording inawaletea msanii wa nguvu Susumila karibu sana
na siasa ni mchezo mchafu maskini kwa tajiri kama kidudu mtu uchumi ukipanda tajiri anafaidi nasidi kuteseka maskini sifaidi mahitaji muhimu yanazidi tu kupanda balala hoi sisi tumeachwa njia panda sukari inapanda ili tusinywe chai unga unapanda tusinywe hata uji kila kitu wamechoma kibeba kijivu ni kweli mjinga ni mtumwa wa mwerevu 2002 tuliwapa kura kutoka mwaka huo hatujawaona 2007 sasa wanakuja hawana hata haya wanatuomba kura
siku nyingi tumekata tunawacheki cheki hao
ase
siku nyingi tumekata tunawacheki cheki hao
ase kwa nini wanatufanya sisi kama watumwa wao
ase
kwa nini wanatufanya sisi kama
watumwa wao
ase wanapokwenda bunge wanasinzia matatizo yetu nani atasikia watoto wao wanasoma Ulaya watoto wetu kwenye mabanda tutajitoa vipi kwenye umaskini wakati elimu yetu duni mwalimu mmoja wanafunzimia elimu ya bure wacheni kutuchezea wametuziba macho hatuoni hawataki maendeleo, wana agenda za siri. Sote tutajiriki, watakubali, alafu kesho kura watamuomba nani? Eti chini tafakari kile ninachosema, wanakugongamia ili uwape kura. Tunanunuliwa kama magunia, yani maisha yako unayausamia.
Siku nyingi tumekati tunawacheki, cheki hao
ase.
Siku nyingi tumekati tunawacheki, cheki hao
ase.
Kwanini wanatufanya sisi kama watumwa wao
ase?
Kwanini wanatufanya sisi kama watumwa wao
ase? Kila siku ni sisi na polisi na sisi, Pilato kizimbani anatungoja sisi. Mwizi wa kuku wanamshika na kufunga, waizi wa milioni wanawacha. Tutafanya nini na shindwa kuelewa? Kila tunachofanya wanatukataza, steji za matatu wanatushika, na vibanda vyetu wamevibomoa. Ndio maana dada zetu wamekuwa changudoa, vijana mitaani wanavuta unga. Tukisema ukweli wanasema ni siasa, bado muziki watukataze sasa. Kila kitu kisha kuisha, ofisani hautakwisha, polisi wamezidi kutunyanyasa. Mpaka nje kwangu polisi ananishika, ndio maana siku hizi sambili nimelala.
Siku nyingi tumekati tunawacheki, cheki hao
ase.
Siku nyingi tumekati tunawacheki, cheki hao
ase.
Iliacha kazi mfanya mziki, wakatabili nitarosti, wengine wakanshawishi tuloge kondoni kosi. Iliacha kazi mfanya mziki, wakatabili nitarosti, wengine wakanshawishi tuloge kondoni kosi. Nakumana muziki, ngawa juwa lotosi, na mini wote tunapita na kamwe maiti ya jiyoshi. Jinalangu shatumika sana kutajilisha watu, nyota ndogo alisha sema kuna watu na viyatu. Kunduke uwi watu, ila watu ndo anawa watu, dunia kama jalala tazama kwa jichula tatu. Misa mbaya, watu wanahuska na rombaya, tunawaita takatifu kumbendo mavampaya. Yali sema mengi de wangu alivo toroka, nifundisho tosha na changamoto kwa mwana choka. Imepita mengi mitiani ya kila namna, njomana misi shangai wakinita mbeba lawama. Washikaji wengine feki kwenye dili ya wakujui, wanadhani kila jogo wakiwika ni asubui. Rizika mwezi ziba lada mtaichelewesha tum, na kesho mnishusha mwenyeza na nipaisha. Kote mliko bana kidume ndo natusua, mnanijua na kamua roza wanga zinongua. Patna
oneo kumunyele mwenyezi Mungu nomba unilinde, kwenye vita milele na minishike mkono nishinde.
Walisha zusha nimekufa, et mepata jali, washindwe na walege. Mwenyezi niepushe mbali, wakasema nina ukimwi kwa kuwa nilikonda ghafla. Wanataka kunizika mzima kabla sijafa, waliosema nina ngoma wengine tushafukia. Wanaomba nifeleo na mimi watatangulia, mama pumzika pema daima tunakulilia. Na bado anachonga sana, but man the king is here. Daima mtaji wangu ni nguvu zangu mwenyewe, simuamini mtu kamwe na jamini mimi mwenyewe. Hata nikinywa maji wanadai na kunywa pombe, misi jali, I knock them hard wana lizombe. Bado tunapambana kibarua kisiote nyasi, daima sita wadhulu wale wote walioni asi. Nikikaa kimya msidhani sijasikia, sio bahati songekewa ni sauti iliyobarikiwa. Hala
oneo kumunyewe Mwenyezi Mungu naomba unilinde, kwenye vita milele na mimi nishike mkono nishinde. Oneo kumunyewe Mwenyezi Mungu naomba unilinde, kwenye vita milele wanachoka daima nishinde.
Mungu walaze pema waliosema kajua, gawa wote tunapita na mini maisha ni atua. Maneno ya watu sumu yanaponya na anaua, please nipo ujasili mpaka siku kinchukua. Wape nguvu wale wote waliokata tamaa, maneno yanaleta hila na mzozo kwenye mitaa. Wanahesabu mabaya tu na mema waya on, wanakuchekea machoni wanakuvoga moyoni. Wanacheka chini chini wakati una msiba, wa kwanza kukutangaza kwa watu ukiwa na shida. Wanatamani wapangue kila Mola alichopanga, wanatangaza amani huku wameficha mapanga.
DJ, all the DJs want.
Takumina mbiri na appointment madem wawiri achana na riri amba tutakutana saa mbili. Kenwa miko cheni amba sasa yupo duniani repo kisubiri ya pale Vatikani kijiweni. Mina naseme ninakutana kwa macheni na kila siku lwa badilisha tena kwa foreni. Uwanari kumunendo maisha yangu, mimi viwanda kujifichari na machangu. Nia papa la nilibadili madem kama bidara dara. Kenda mepanda hili nkiludire. Nilitamani stare zote nizitaware. Hata kumkumbuka mola wangu ilikuwa na kori. Teko na ulimwengu kumbeno kimiri ya moto. Katiza kubadili wasichana nilikubu. Nilitambia na toto wageti machangu na masistadio. Ubaya kwamba kando mskwitambua. Wakujua kwa marata mapenzi itapungua. Kumbe nilikuwa ninapotea njia. Nilio shauriwa mimi niliapuzia. Nidadi ya wanawake ikawaluku. Kapita kipindu wangine mkawa siwa kumbuki. Ona, ona, ona sasa ayalo nisibu kwa dada ya Kebashiri. Nisha msabu kama dulisha kuta na kimwiri. Nipo mwona nikamchongoza tena, tena kwa mara pili. Ona sasa hapa nilipo mimi nipo kitandani. Stari hizi miniwe kama tatani. Kupona tena mimi haiwezi kani. Masera wangu ndugu zangu buriani. Kwa heri ni, kwa heri ni, kwa heri ni. Zeno menikuta ibilisi amefanikiwa kunivuta. Sasa sijui wa kumlaumu nani kati ya nafsi yangu ama shetani. Kwa heri ni, kwa heri ni, kwa heri ni. Nisipende kapu na wakushi. Kwa heri ni siza sana choka mbaya. Kwa heri ni
kijana vipi bono jagonga mlango. Jipange kwenye foleni moja moja ndiyo mpango. Ondoa mashaka tiba bora itaja raka. Subiri watibiwa mazaka na wautofaka. Jana vipi bono jagonga mlango. Jipange kwenye foleni moja moja ndiyo mpango. Ondoa mashaka tiba bora itaja raka. Subiri watibiwa wenzako na wautofata.
Nota mini mekuja kufanya itimisho. Na mini inde takuwa mwe ambia mwisho. Na nini zinanesha nimeathirika. La nimekuja pima tunipate uwagika. Hebu cheki dokta nilivyo konda. Nimebakia mifupa mru metapata vidanda. Nipera siseme iyo te dalili ya umeme. Dalili ya umeme.
Oh, hacha woga, hata marede ipo namna hii. Naweza ukakonda kwa typhoid au TB. Ukinificha unahatarisha maisha. Ni bora kubainisha kipi kinakutisha eh?
Oma za mara kwa mara kwangu wazikatiki. Nguwarisha kutapika mara 62 kwa wiki. Hey, angalia tanywele zilidonyo nyoka. Mabega mipanda juta sema ya nachomoka. Ninao, ninao.
Bili vipimo.
Ninao, ninao.
Sikata kama. Sababu, maradhi ni kawaida kwa binadamu, hilo fahamu. Ni vema ungetulia upate majibu ya damu.
Sasa kumbe wanaona mimi nasubiri nini. Ni bora tu niwe kupumzika kaburini.
Starehe mnazipenda ila mwisho wake mbaya. Wengi wameteketea kwa kuendekeza umalaya. Vipimo vinaonesha ni kweli umeathirika. I'm very sorry, kupoteza nguvu ya taifa. Ni vema kufanya ibada na kumrudia muumba wako. Kula vizuri, fanya mazoezi, pumzisha mwili wako. Ukizingatia hayo utaishi kwa matumaini. By the way, una nafasi, hebu jiamini.
Mimi ni umba sasa nishamkosea. Hata ardhi na mbingu zote zinanisomea. Malaika wa adhabu kwa hamu wananingojea. Nikifika huko nani atanipokea?
Iko, iko. Leo tunapiga show. Oh.
kokoriko iko pale mukiwika Kenyan boy na feel love bado iko iko na city day upendo mina sambaza whatever mine wakaka zina wadada wanapurine kago zina wabamba hey, zinapochuna kwa speaker iko atani wape burudani
show them how it's done son you know who it is
na wakilisha ofisini na masela ndani ya ghetto na wakilisha kwa madingi vijana baka watoto na wakilisha Kenya, Uganda na Tanzania huna wasia bila umoja hakuna njia na wakilisha ofisini na masela ndani ya ghetto na wakilisha kwa madingi vijana baka watoto na wakilisha Kenya, Uganda na Tanzania huna wasia bila umoja hakuna njia
Tenzi ya dili upeo ufanisi Tasisi ya taluma halisi Nizali ya marifa Mungu wa misali ambayo haliko atika Wezo wa fikra Sasa mtazamu wa kiwango Jumu ya batili Masaba na nani ya ziada Nyosho bongo Adili na beti kamili Zene bizani samani Zali ya madini Mwanana kwenye mic na bariki kama Johanna Kwa nita Martin imewadia Machozi na majozi kama JD mnalia Weka mbali malenga mnaosfia Hubongo ni Shakespeare Kwenye kumi za MC misila kasa ni mengia Daraja la juu la mailo tenzi shuhudia
Niko underground, nani ya town sina papara Kuru mkoba, dada team nena msafara Sidete mkwara, ipa siku ntatawara Wakati umefika, nimekita kama namba dara Kenge wengine wote mina wana mafara Na iti kisa bongo visi wani paka lara Nimekuwa kinara, kila kitengo mina ngara MC kichwa ngumu hata mbele ya mnyapara Niko imara, sogopi kufanya kafara Nyumbani mini meaga kwa matambiko na sara Sifanyi mashindana kurab na masakara Wenye bongo blogo na mawazo ya kifyara Vicho vya panzo sotambuwa hii biashara Wanafikiri rab ni sawa na mduwara Domana album zao zimejaa hasara J ni pemisari, P na omba ala Hili ni wakilisha maneno yenye busara Moja kwa moja rhino na pigia goti kwa ala Sina papala, wala simayan jino juara Wanautupiga vita na tuwafanya tohara
So doctor, toko totoni sauti na wika Na mina piga goti kwa watu na kubarika Na jenge mani kwa mashabiki wengi madingi Vinabo cheke chea na hata shule za msingi Yo mom's up, nipoze moyo mama Baadja wanafiki na ona sasa na bana Jina linapokuwa na kashfa zina shamiri Watu wenye hekima badu ananipo jasiri Yo jay endelea kuifunza jamii Yo natumia mifano ya kwedi ndani ya fasiu Wakilisha pande zote, mbeya na sumba wanga Mwanza na kita tanga na napepeta na twanga Natoa heshima sawa kwa professor na tahira Vigumu kulilinganisha na MC asiye na dira Wanga naona wataki wengine naona unazila Noliza thamani ya zidane na runya mila Na wakilisha Ofisini na masela ndani ya ghetto Na wakilisha Mama dingi vijana baka watoto Na wakilisha Kenya, Uganda na Tanzania Huru wasia bila umoja hakuna njia Na wakilisha Ofisini na masela ndani ya ghetto Na wakilisha Mama dingi vijana baka watoto Na wakilisha Kenya, Uganda na Tanzania Huru wasia bila umoja hakuna njia
Zipzi jude zako nitere wika msuri hapa ni chuma chapua Panapo didi dume hautakibu kutambua Na yosababu mtoto mama wondaweza kutibua Kwangu we buetele mkia wako fiatele Kama ni dega mini tai wata baki tetele Mwendo kuchempa tu Bera sura izu tia mguu we suhutu Mini pona mwendo wangu hado hado Dana gia midi lenye makubwa na madogo Hey why? At the rapstar.com Nichatupate somo toka CBM Kala gabao salamu kwa wazubao Wanao tegemea maisha kwa vyao vya baba zao Najibu teka tu tolewa bila mari Sirare lari wana dana life weka msuri Mtu bila marengo high ni mwana mpotevu Jowo nyeshe njia nami au na mtintav AYNJ kama Snoop Dogg na Dr. Dre Chele limeifala kindo limejaa mawe Udwanzi wakumbari hapa kwa tu sisoge
Na bado mkwanja unatesa viwanja ni vichwa vya nyanja Mwamivu kote na ganja tawala maiki kiganja Sasa MC vihuri muda huku danja Na tupo mawe fika miba vichaka vyote na chanja Nadari kambali kambali netari Hapo talamba tope maktaba kusha labda ukakope Nauliza nini jibu woni lipo wazi bamba zoni Yeah bamba zonu zoni vipi maji shingoni Sema B-Funk Ya, naona vigogo wa chance Dongela wakaba ni napoleta mambo haya Mambo yangu sihaba mwaga calls Nunyiza vina kwenye vipaba
Na wakilisha Ofisini na masela ndani ya ghetto Na wakilisha Mama ringi vijana baka watoto Na wakilisha Kenya, Uganda na Tanzania Huru wasia bila umoja hakuna njia Na wakilisha Ofisini na masela ndani ya ghetto Na wakilisha Mama ringi vijana baka watoto Na wakilisha Kenya, Uganda na Tanzania Huru wasia bila umoja hakuna njia Na wakilisha Ofisini na masela ndani ya ghetto Nawakilisha Mama dingi vijana baka watoto Nawakilisha Kenya, Uganda na Tanzania Huru wasia bila umoja hakuna njia Nawakilisha Ofisini na masela ndani ya ghetto Nawakilisha Mama dingi vijana baka watoto Nawakilisha Kenya, Uganda na Tanzania Huru wasia bila umoja hakuna njia
Breaking off another hot exclusive mix HQ
mikono juu, hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Magharibi mpaka nyanda za juu, kanda ya ziwa kaskazini mpaka east zoo, I'm coming through. Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapa kat chembe kidev, lazima ukae na chana zende wembe kama mwerefu usin Shanghai. Misi kiongozi na piganiyo kombozi na kaba kooni zende jinamizi kwenye njozi. Nasaka haki sio kilio cha samaki, machozi kwenda na maji, kipaji sio bahati. Akili yangu sio uwanja majaribio, neno langu linaongeza faraja kwenye video. Nafikiri nifike, sisemi tu nisikike, jasho langu linafanya malengo nifanikishe. Niko tayari kwa heri ama kwa shari, jino kwa jino kimwaga mboga na mwaga ugari. Maisha yenye kamari hatari ndani ya safari, kichwa ni vina kama mchanga wa bahari. Huni mwimiri wangapi mna wabashiri, na kuwavisha mataji kwa vina vya tafsiri.
Kindergarten mpaka chuo kikuu, downtown kwa my cheese na my sister do. Mikono juu, hapo vipi? Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Magharibi mpaka nyanda za juu, kanda ya ziwa kaskazini mpaka east zoo, I'm coming through. Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Ili nifanikiwe na itaji marafiki, ili nifanikiwe zaidi na itaji maadui. Mkononi sina tattoo bali na alama ya ndui, Tanzania namba moja, majungu haja sumbui. Mchaka mchaka nakimbiza kilo pande, simtumiki kafiri ili chat yangu ipande. Dead off my shoulder, ngome navuka boulder, muda unazungumza wamia hapati moja. Kodi kwa kodi hapa beat mebaki story, kama zama za mtikira na sera za gabachori. Naishi biashara daima siogopi hasara, na mara kwa mara hivu sara wepusha madhara. Napoza nile kama na hisi cha moto, napokea matatizo yangu kama changamoto. Nipo ili nife na nena bila kificho, naitunza heshima yangu zaidi ya mboni ya jicho.
Kindergarten mpaka chuo kikuu, downtown kwa my cheese na my sister do. Mikono juu, hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Magharibi mpaka nyanda za juu, kanda ya ziwa kaskazini mpaka east zoo, I'm coming through. Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Wewe bora mwanamuziki, mimi mwanamuziki bora, chanti zetu zifanani kama mafua na ibora.
Mwenye hekima uona haja na kujificha, bali mpumbavu kwenda mbele na kuvimba kichwa. Nani anabisha, simama kuthibitisha, nicho mwanaharakati hip hop naiwakilisha. Fanya ufanyavyo, akili yangu haiko feki, nataka kuwa J copy kama double deck. Sui mende kwa nyundo, mana nitaumia mimi, na ndio mana na wadharau mnaotaka beef na mimi. Bontong kitambo, utanieleza nini, wakati huo wengi wenu hata hamjakuja mjini.
Kindergarten mpaka chuo kikuu, downtown kwa my cheese na my sister do. Mikono juu, hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa.
Magharibi mpaka nyanda za juu, kanda ya ziwa kaskazini mpaka east zoo, I'm coming through. Hapo vipi?
Hapo sawa.
Hapo vipi?
Hapo sawa. Hapo vipi?
When the show took a bunk, back at Triple A, mini pace, slap alive, what more can I say? I can't feel myself, Charlie, turn the music off, you know? Now let's go, now find your show, took a bunk, back at Triple A, mini pace, slap alive, what more can I say? Student of Michael Charlie, seen the name Jay, find your cards, you copy, he goes, have a hard work pays. More swagger, more money, pack a own gay, when you chat, then you're buying, so I'm just here to stay. Here's a new barack, Samadhi, I'm to you, then I'm trying to get to the name of that guilt, a slogan. System in a charge of this spring, so funk of dumb. Can you find your own care on the west of a cost of plum? My do your one, it kind of made you feature cut bacteria. Pick a good team, be mongo sign, I be Maria. Think big when you're planning to start in the cars. Or you could easily kill a jeep when I could panda come and kazi. Could maintain him, now you tell you could stable. In a bit of Kugo sign, I got your malaika and a table. Yeah, everybody, right to us. Hard work pays. Everybody, no plan. Shadi kapige simu kumba studio kuna beats, na beat ya kipita zila lazima itakuwa hits. Kumbe hits siku zote zinaongeza masnitch. Unaeza shenjiani na ukashindo make a hitch. Wadu unafanya sometime mpaka na stack. MC na kupatano kesho na kuita waki. Sawa mini waka sense godi for the black. Nafanya kazi kwa BD I get the money, that's a fact. Shida nonga seka kwa sababu I'm the mister. Shadi nasema zila siku moja zita push. Lazima kupambana submission ni kama vita. So joni mita ya koko tunapose na shish. Matemu wana jisogeza ili upate skendi. Mama zila anasari mungu na nishushia angel. Wasoni penda pia na wanendeleza story. Mara kaone kana na dems kimi chaya since the morning. Mini zila wa guitar and I'm still the same. Na umpea unatembea mpaka ntana BBM card. Yeah, 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 yeah. Hard work pays. Everybody, you know,
na wapa hai machizi na hai na chizisha wao Uswazi kwa mangum na chezesha draw
Making your speakers tremble like an earthquake It's DJ Polo Follow on Facebook, Instagram and Twitter
Na wapa hai machizi na hai na chizisha wao Uswazi kwa mangum na chezesha draw So mchana harakati wanatona chao Usiku mambo safi ndo kuna ball Hii type ya sifa kuna mawenge Tumetoka chipa kuna magenge Na mamba kijipa kuna uzembe Achana na haters mamba kiake Na humta tunauchafo wauni Wauza mka tunaishi kita maduni Bola tushinde njatu wachanganye warumi Badae mikas kama piskwe na dumi Dumi na kuna vibe na una era Tukiwa crab down tunawakera Madam na madera Wendo ni mpera mpera Na hakuna machera ha. Na huku mambo chap chap bata Bitozu sivuke mipaka Madam wanachanga kawata Acha nizimwage kwa vichaka
Hii ni vibe ya usiku wa kukesha Hii ni vibe ya usiku wa kukesha Hii ni vibe ya usiku wa kukesha Vibe ya usiku wa kukesha
Akararo Siogopi kuzila do Chana tunazi kwa vyo Usiku zetu kwenye disco Kwenye disco
Ini vibe ya usiku wa kukesha Ini vibe ya usiku wa kukesha Ini vibe ya usiku wa kukesha Vibe ya usiku wa kukesha Ini vibe ya usiku wa kukesha Ini vibe ya usiku wa kukesha Ini vibe ya usiku wa kukesha Vibe ya usiku wa kukesha
Yeah. Leo Mr. Maujuz ndani suti Sura mbuzi mgubuti Rapa mbuzu furukuti Umekutana na ukuta wa jela uruki Umegatiza na hela mitawezi toka nduki Marcelo takushuti Chapeleka watu jela Wachkue hela na wakuvishe chupi Na hutojua mchawi yupi Mchana beba zege Sikuwa cheza debe Wengine kwenye vanga Wengine kwenye reggae Haya weka karanga Mama tungeze nyege Leo ni kifaranga Haya mama ni bebe Kwa michezo ya tanga ni tege Niko na wanangu wa chaga Weka mbege Paka tuvunje chaga Also baby Tumalize na mapanga temeke
Ini vibe ya usiku wa kukesha Ini vibe ya usiku wa kukesha Ini vibe ya usiku wa kukesha Vibe ya usiku wa kukesha
Akararo Siogopi kuzila do Chana tunazivu avyo Usiku zetu kwenye disco Kwenye disco
Ini vibe ya usiku wa kukesha Ini vibe ya usiku wa kukesha Ini vibe ya usiku wa kukesha
yeah.
Say it's hard to compose a rhyme. I say you out of your mind or you're full of lies. Then again, you could be the slow kind. I don't see how lyrics don't hypnotize. Voila, the season has transformed. You got reason to be bored, so now you want more? I'ma serve you flavor that you can't afford. The bill about to get placed on your tempo. So don't even try to resist. Look at yourself bumping to the beat. Get up and get down with a G-twist. Forget the hater cause the fool's not on the list. Dig this, we came and we took over. Got the keys to the ride and we're not sober. We made a oath that we ain't gonna fight for ya. So now it's hip-hop, riders to the border. Huni na nichi, huni kantai hajali chi. Huni mtu mkali chi, tuliza moto kufani chi. That's why they call me huni na nichi. Huni kantai hajali chi. Huni mtu mkali chi, tuliza moto kufani chi. They're taking over my head, dog, they on a hustle. I'm taking over their bread, dog, I'm on a muscle. Try to be cool, but I got a mumble. Better yet, after that, there's a big tussle. With them tears, boy. Dry your eyes, see the G going, cheers, boy. Don't be mad, cause I say that you're weird, boy. You kinda scared, so I see that fear, boy. Meditating on a cute shorty. Lean body, mean thighs like the chick bought it. I said, smell tight like the all assorted. If she arresting my ass, then she got a warrant. I'm a legend in the living, and that's that. I grab objects of vices you can't touch. Read all comprehension, it's too much. I know where's these words that bring the wrath. Let's go. Huni kantai hajali chi Huni mtu mkali chi Tuliza moto kufani chi Huni nani chi Huni kantai hajali chi
Hajali chini, huyu ni mtu Hajali chini, tuliza moto kufani chini. Glad that you stopped by. Who are you? What's your business? Bye bye. I hate people that think that I wanna rise. Yet and still, I'm the steel that will not fly. Ask why? I got this given data. On this planet, I teach you before the chatter. When I compose, gets better by the day's weather. That's why they call me Chris to the cantata. Huni nani chi? Huni kantai hajali chi? Huni mtu kali chi? Tuliza moto kufani chi?
Nafunga macho nikijaribu tatu meditate. So hard nahitaji lazima ni concentrate. Nilopitia nilifundisha miku hesitate. Siwezi lazima Gucci ni kama homo pako fresh. Yes, sometimes lazima force ndo tusue. And that's the way you learn how you gotta do it. Kuna wakati uneza hata kwa insane. Mana kuna wako blame, it's a shame. Bora tuchubue. Smoking the pubis tunaitaji taku get away. Tukiwa maskani tuine mani, we gonna find a way. Time to get money, run or eat, my niggas grab a plate. Washikaji natokea street, that's why we never skid. Living the life, hey, you know we never tap out. Tukiwa studios, boomy like trap house. The life we choose, wala tujuji seku chest club. Walk it day, night, deal with pass out. You check it home, hump your white cool sour. Ukiwa mzembe ndo unawezo kapagawa. You gotta learn how to fly bila mbaba. Kwa zongini wali shia kula madawa. Hey. Bounce, 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 bounce. Bounce. Yeah. Kiniona natoka ghetto na kwenda ghetto. Maisha ni rap ndo mana tuje kusero. Living this life can't even fucking describe. Matter of fact, even when it's sunshine it ain't yellow. Jua linawaka tovaika pero. Alinitata squeeze ni lucky ni kama jero. Nonezo kuma meno. Mambo yapo tight ngabidi kuthrive. Vili survive tu kama temo. Na ya maneno ni zaidi ya kwa juu ya instrumento. Mana kachani shadata naza kutafta menu. Na hali yangu ya maisha na jua mwenyewe tu ninapoka. Manapo hapa ni natemwa na karibia kusa. Mchumu gina geza kuikata. Look around my city lipa kulia da. A lot of niggas from here kufanikiwa. Na hata alofanikiwa is clear they went through a lot. Na huwe mando kwanza na gear 25. I wonder how it's gonna be like if gear 35. I gotta make a move, I gotta do this now. Niggas in bear, niggas baby mama ana complain. Chumba kimoja cha kupanga na baby's on the way. Mina jipanga tuili mama tunyoke. Ila ye kuna wakata nesi kama mina play.
Nairobi's number one. Number one DJ.
Now hear this.
Flow inauliza na hii track inakubali. Sauti sawa na hii mic imekubali. Popo wana mafansa mekubali. Swaga na yata madema mekubali. Kuteka tamu kachipoka kikubali. Kueka tamu matapune toli kubali. DJ Kolo bina kubali. Mjina kubwa walisa kubali. Tunakubali.
Locally accepted.
Tunakubali.
And internationally recognized.
Tunakubali.
Marapa wapendi sisi marapa okay. Marapa wapeni sisi marapa wapay. Kinacho wapeni sisi marapa wabay. Mamani on the rubber band baraka okay. Waraka wa baba mengi waraka wapay. Tunaipandisha game bado mnavunja bay. Even Fred knows kuna zote tulipita tukinoknok doors.
Wana shine kwa mwangaza wana jidai. Na mina shine kwa giza na sijidai. Ye what's up kwa theo ulijako yani na unasikiza DJ.
Hello.
Marapa wapendi sisi marapa okay. Marapa wapeni sisi marapa wapay. Kinacho wapeni sisi marapa wabay. Mamani on the rubber band baraka okay. Waraka wa baba mengi waraka wapay. Tunaipandisha game bado mnavunja bay. Even Fred knows kuna zote tulipita tukinok nok doors we make doors.
Giza watu wataki mini manje. Watu wanaweka ka giza. Watu wataki mini manje.
Manje manje, day by day, labor day, wanikatie mkate shida ni manje manje, day by day, labor day, wanikatie mkate.
Napenda beef beef tufungue bucha. Tukikiwa shaki baki cha ukucha. Ambia sinza uku sindo kumekucha. Na kisa nuazi niyo la arusha.
Bonge la boflo muoni vitobo.
bado mnapigania kukata gogo. Akili ndogo mwene hivi bobo, amfiki nusu dele mshiko robo. Machizi wanaigiza hizo tabia wanabi, bongo kama mbele amko mbele mkozi. Maisha yanivuti kanivuta mwokozi, na usishangae mwanao leo ni pusha kesho na bi.
Giza watu hataki mini manje, watu wanaweka kakiza, watu hataki mini manje, watu wanaweka kakiza.
Manje manje day by day, labor day wanikatie mkate shida ni manje manje day by day, labor day wanikatie mkate.
Vita ni vingi upigiane ipi ndo maswali, vita ni vita ya mwanangu day day noa makali. Madagascar imepanda bei ya sukari.
Say pull up, pull up, pull up, pull up, pull up. You know what I mean.
Vita ni vingi upigiane ipi ndo maswali, vita ni vita ya mwanangu dede noa makali. Mara ghafla imepanda bei ya sukari, na raundi hii ya mwezi funga geti kali. Watoto swazi wanapenyea digitali, game la siasa legendary. Nipo chuo awapandishi sekondari, tatizo sio kutoka na sio mistari, tatizo kuna wimbi lenye njaa kali.
Kali ni kali ni giza, watu hataki mini manje, watu wanaweka kakiza, watu hataki mini manje, watu wanaweka kakiza.
Manje manje day by day, labor day wanikatie mkate shida ni manje manje day by day, labor day wanikatie mkate.
Wengi wanazan, hey we kujulika, kina boda ya nazidi chona basu wari kize. Kasi kwa napambana kweka vitu sawa, buwana mishire kwa sana nana sanya kama chie. Fly kama superman, kina ego ya nasaka man. Hapa na mchezo, hapa kizi man, nina mkizan. Kama gopa na vopaswa anga, na mina wusha, na rusha toka da. La kikari paka na indi, buwana cha, kwa kamiri chezo na di. Exi ni titi uwana sepa kailipi kama ni dili na kliki, na mina wusha ni kiwa.
Giza, watu hataki mini manje, watu wanaweka kakiza, watu hataki mini manje, watu wanaweka kakiza.
Manje manje day by day, labor day wanikatie mkate shida ni manje manje day by day, labor day wanikatie mkate.
Giza, watu hataki mini manje, watu wanaweka kakiza, watu hataki mini manje, watu wanaweka kakiza.
Manje manje day by day, labor day wanikatie mkate shida ni manje manje day by day, labor day wanikatie mkate.